Essula ey'okubiri. Oyo atandagira ayambuse mu maaso go, kuuma ekigo, tunuulira ekkubo, nyweza ekiwato kyo, beera n'amaanyi agatasingika. Kubanga Mukama azzaawo ekitiibwa ekingi ekya Yakobo ng'ekitiibwa ekingi ekya Isirayiri, kubanga abattuluzi babattuludde ne baaya amatabi g'emizabbibu gyabwe. Engabo z'abazirabe zisiigibwako gerenge, abantu ab'amaanyi bambadde engoye entwakaavu, ebyuma by'amagaali bimasamasa ku lunaku lwateekateeka, era amafumu gagalulwa n'entiisa. Amagaali gatayira mu nguudo mbiro, ganyigana mu nguudo engazi, gafaanana ng'emimuli, gabuukabuuka ng'emyansa. Ajjukira ab'ekitiibwa ababe, beesittala nga bagenda, banguwa okutuuka ku bbugwe ow'ekigo, ogugabo ne guteekebwateekebwa. Enzigi ez'oku migga zigguddwawo, ennyumba ya Kabaka ne bagisaanyaawo. Kuzzabu n'avumbuka, n'atwalibwa, abazaana be ne bakaaba nga n'eddoboozi ly'amayiba nga bakuba mu bifuba byabwe. Naye Nineeve kibaddewo okuva mu nnaku ez'edda ng'ekidiba ky'amazzi, naye badduka. Muyimirire, muyimirire, bwe bakoowoola, naye tewali atunuulira ennyuma. Munyage ffeeza, munyage zaabu, ebiterekebwa tebiriiko we bikoma, omuwendo ogw'ebintu byonna ebyegombebwa. Kiri busa, kiri bwereere, kizise, tewali aguma omwoyo, amaviivi gakubagana, okulumizibwa kuli mu biwato byonna, era abantu bonna batukulatukula mu maaso olw'entiisa. Empuku y'empologoma eri ludda wa, n'eddiiro ly'empologoma ento, empologoma ensajja n'enduusi we zaatambuliranga, omwana gw'empologoma so tewali azitiisa. Empologoma yataagulataagula eky'okumala abaana baayo, n'etugira empologoma zaayo enduusi, n'ejjuza empuku zaayo muyiggo n'ebisulo byayo ebitaagulwa. Laba, ndi mulabe wo, bw'ayogera Mukama w'Eggye, nange ndyokyamagaali gaakyo mu mukka, n'ekitala kirizikiriza empologoma zaakyo ento, era ndijja ku nsi ky'otaagula, n'eddoboozi ly'ababaka bo teriwulirwenga nate.